girl, you my bitch.
Ngiyazingisoni,
yes,
and namahloni,
yes,
ocela umusa,
okay,
ngicela ungibalele, ngicela ungithelele,
yes,
amanzi, ngicela ungibhabhadise,
yes, yes,
kusuka izono, ngizalwe kabusha. Ngiyazi ngisoni,
yes,
and namahloni,
yes,
ocela umusa,
yes,
ngicela ungibalele,
yes,
ngicela ungithelele,
yes,
amanzi, ngicela ungibhabhadise,
yes,
kusuka izono,
yes,
ngizalwe kabusha.
Tell umusa, umusa wakho, Nkosi kubantwana bakho, sibe nakho, ukuthula emhlabeni. Tell umusa, umusa wakho, Nkosi kubantwana bakho, sibe nakho, ukuthula emhlabeni. Unobubele nathi singabantwana bakho.
Sanje vela kuwe aguye nangokuhlaka ndipha kwami aguye nangokukhona kwami kepha musa nje uvela kuwe
tell
umusa
umusa wakho Nkosi kubantwana bakho
Sibe
nakho, uthule emhlabeni. Tell umusa, umusa wakho, Nkosi kubantwana bakho.